jamstreammusic.org.
Umandi pungulila stress. After fighting battles outside, nimafuna soft place, ndichite land. Digadova kulongolo la kulongolo zedwa, nimafuna jidane nditamile. One party zandivuta, I need a word of encouragement. Umandi uza don't worry, there is another day tomorrow. Kobe yako ndiwe chipadzua, koma mtima wako ndi chipankawa. You are the true meaning of life, is a beautiful thing, ndi wa real you, baby, oh. Kukonda ine ndi jinchido ndi wewe, ka umandi kwa nita baby. Kaya nita chitira njindi tapa taja, amena napana iwe.
You're mine, you and you were all I love.
Man, I'm a little bit crazy.